Miracle on the Beat.
Linda,
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 Linda.
Njia yetu moja sote tutapita, umetangulia muda wako shafika. Tunakulilia baba wa taifa, huzuni imetawala. Chozi tunamwaga, tutakukumbuka, tutakumisi baba, shujaa umeondoka. Watanzania wote tunalia leo, tumepata pengo lisilozibika. Huzuni imetawala kila kona, mazuri yako hayawezi saulika. Watanzania wote tunalia leo, tumepata pengo lisilozibika. Huzuni imetawala kila kona, mazuri yako hayawezi saulika.
Shujaa
umeondoka, Magufuli umeondoka, baba Magufuli umetuacha na huzuni, baba enda baba. Tutakukumbuka, nenda baba, nenda baba.